walaal.
Haa, walaal soo dhawo.
Haa, kuna mar hore aan imid oo waxaad tiraahdeen waa weli hase ay imato.
Goor ma tiraahdeen?
Mar hore aan imid bay yidhaahdeen.
Intee ka soo wareegtay?
Waxaa ka soo khamiis ay imid, khamiisiin oo maxay maanta waa jimca shalayn ma?
Khamiis ayay ku dhaheen?
Haa, khamiis ayay imid bay yidhaahdeen oo kula soo hadlaynaa inay timid intee soo wareegtay.
Hi,
Emily.
You're